Jayamde ne jabbori mintaji chapade tati dande studio kalangu ketini don kibaruji mode fulfilde Omar Hama jangata on do masinaji Isa Lawali nani ko kibaruji CDTN dental syndicaji gollobe Niger windi talkuru nildude minister kawji do filla gollobe gomnante wi yardoraki eno be ngadir ponno gangal yade to dental syndicaji dem nana ko darta filla cellal balli nimbe doni on nanam na wala duwoje lati don raba no nimbe bawiri durwidide mudum hisude do yewtere men pindir hande yatana hala do filla no fi ngunda rewbe kasum ko be tawabe der garwal kasu agadez wontiri kori jamirti amo mbiyani lebbi majum jeegom ni ko koko habaruji bited Adraman Ben Hamey to gulati don tawano gollirde horejo leydi Niger kidde Mohamed Bazoum kambe Mohamed Mubarak dendu jon sodo Bazoum Mohamed en tumira der tefude doggidide e horejo leydi kidde biyetedo Mohamed Bazoum lati do lamum jippinanoma illu koboy don doni wadi ko biyen kenga non sudu e juju hokki lawol be nimbe yofe dum do holli wiide seni be njofaka nyaloma fu gomnanti no yobanam be million goto neddo fu nani mbiyen biro dental syndicat golobe Niger biyetedo CDTN kenga atalata didi lewru avril windi talkur nildude minister kawjido filla golobe gomnanti ndu talkurdu tawa kena do filla fonnode de dental syndicaji Niger ngadante yade mballi tari kobe kepta don sabi mbini ko biro CDTN widun dowtanaki lawol lamu ngol dubi ujunayi didi sappo e didi datol la soji didi e nay e joyi yeru na Jibril Idrissa secrétaire général CDTN Faminiri Rafia Abdoulaye Mossi.
La première lettre nous a
Der talkuru arano de mimbindani ministre kawji no fi gollobe gomnati do fon na de danti ko wadi tokkeno labi lam bi il min famtinimo ko labi lam dertini do fi gollobe gomnati ko sa imo yidi o wada fonnade danti fufu dali sani sa o wadi kubaki gollobe gomnati joni o wadai kubaki mo gollobe gomnati min bi ko min jabai fonnade de ko o wadi ko wala do lawol min bi mo fahinda deltal kuro ko no hani o warta do hala makko ko wadi ko wala fu do lawol dartingo
sidere sakina aucune base legale
nyaw duoje no na wala non burdo rabude der sudu duniyaru latido idun sabbe bina mayu mayu yade to sukabe yeru dunu no fedde leede duniyaru hawjinde cellal bibbe adama be wi itende OMS faminiri hunde wawunde durwi didde e mon kan woni wadande nimbe tuugal o na wala dum bi en der wakkati wula wula fu woni ko wangata le Niger yerno docteur Abu Adraman mawdo loktorobe der loktorore nyame commune tatabo faminiri Ismail Ahmad Jippo
c'est une maladie qui touche
na wala non ko nangata sukabe amma ko sakiti dun idun nanga ba mawbe de yawtina kimin gadi nyawdu woji no nanga mawbe labi kisnoji nyawgun ni woni wadangu sukabe be hisa nyawgun gan nyawno ko rabata sanne de worde ni jomun watta na walla kam de leede men balebe na sahel na walla kan no wadda mayu mayu sanne rabu nyawgun wadirta na fara pofali de ni goddo nyawgun no fofa hadde mo wala nyawgun bibbe na walla kan no wawi na tani jaddudo wada na walla kan
donc est contaminé vraiment par voie respiratoire
Saikoten to enda nder region di fatolati le ko sakiti dun sudu merindu ngengimi ko yi labi hedde to sarus kawji do filla gadol talkindi meki om dum du tawa kenana wadude ponditol gam hisinde nimbe kokkol nimbe talkindi meki ano nimbe janambe noni Umara Aladu Ali mer ngengimi nani ko yumeena Abdullahi
kusan lokcin da Allah ya sa mu
ko min gatta horebe wuro amingo wakkati mudum min tampi sanne gam min tawi ko min gala gineji gollirteedi halal amin gam basa jomum wari tefude talki dimeki sukamu sai min gatta jomum wada ko wi'ete photocopy card dante mudum min kawradum e derol tefude talki dimeki ko min lildata to suudu kite don jonin ne ko lamdo hoyini min keɓi min gaɗi talki ko himɓe wuro amin ɗo gingimi. Waɗi ko watta miliyoji sappo e jeɗɗi ko min gatti nder limogol himɓe. Limogol ngol waɗi ko min jehi nder leddeji gingimi fuu, ngam min ji'i ko fahinda himɓe no gara nder guyka no gaɗana ko hana ba ɓiɓɓe leydi ni talki dimeki fa yotta to jomum waɗa carte d'identité nder mum jomum yaha waɗa bonandi halka inde leydi ni. Min ji'i ne hunde noon kono hani hanta.
Nonni mbi'en jaaki umura no dewal Allah noon gattengal yaade to alsilameɓe woduɓe bawɗe ngam ɓeydude heɓude baraje e gonɗinde Allah. Dey baraje irɗe hen alsilameɓe waɗoɓe umura nder lewru sumayer ndu godi Alhadu Yaya Modi Bobaji toɗanani ko wi Hawa Usman dow majju.
Neɗɗo fuu jaaɗo umra yehi nokku dewal Allah laatakina nootiiɗo noddooje ɗe lamɗo kiniiɗo kasen no ɓeydana joomum imanaaku. Dewal Allah noon ko mawni sanne, ko woodi darja mawɗo to lamɗo e gaɗuɗo umra on. Umra nder lewru sumayere no woodi nafakaaji mawɗi dow golle dewal Allah ngal neɗɗo waɗi fuu. Baa dewal Allah ko neɗɗo watta ñande fuu noon baraje mum no sowete noon dow ɓeydol darja mum. Denne umra gaɗeteeɗo nder sumayere baraje mum darja mum hano baraje hijjore noon.
Noon ni faande ɗen tawa nder lewru sumayere ndu to mbiten ndiyele belɗe biiteɗe ji e faransire. Noon ni no jare sanne misali ɗe campaniji gaɗoji ndiyele belɗe gatta kamɓe gaɗirteɗe e juuɗe. Hano mbi'en condi ndiyele belɗe biyeteɗe jiiɗe no woodi baasi ko ɗum waawi waddande harto cella ɓiɓɓe aadamaɓe, sabu no woodi sikkar ɗuɗɗo nder mum, yerno docteur Abdoul Razak Bello jo andal dow ñamande famminir Hassanuru Abdourahmane.
Jumiɗo no haaja kulle ñiɓoje ɓandu, amma no woodi nawtortoɓe e ndiyam belɗam indirteɗam ji. Ko woɓɓe gon nawtorto wala fo kulle nafooje ko tawa nder tritop. Himɓe no gattan ɗum nino ngam wayla noone, ngam uura ɗi fuu ɗi ngala nafataka yaago e ɓandu ɓi aadama. O heɓa hoyoro ɗeejo on ko sappo neɗɗo watta rabi litre nawtoro e mum no ɓuri irdiyele tritop ɗi. Minen godi himɓe nawtortoɓe e sukkar kaɗɗo on hunde noon ko wala nafaka nder ɓandu. Sayni nawtortoɓe e mum iɗum wawa waddani ɓe saɗarma dow fi cellal
maɓɓe.
Nani mbi'e hano komiti kawjiɗo filla ƴewtinaki nafaka tawaka nder tokkitaki jande wadde jippaki goti nder jangirɗe ɗe gomnanti yaade jonde e koore mum kegam woni ko ɗum singa ɗo nder ñame yaade to ministére hawjinde filla jandeji. Yerno ministre on di famminiri o holli e wiide ɗum ɗo tawa kenana ƴewude noyi o ñalowma wawirta tabintinede kota tawe janginoɓe ñeñuɓe heɓe yaade e sukaɓe jangoɓe l'école ñeñuɓe harto darta filla tokkitaki wakkatiji jande ɗe. Noni faware joni ni mbi'en kega ɗiɗi lewru avril duuɓi ujunaji ɗiɗi e noga e nayyi woni ko biteɗo Bassirou Dimo Faye, hoorejo leydi Sénégal kesso mellato enɗa nder leydi Sénégal. Oodu duuɓi lasoji ɗiɗi e nayyi kam woni ko wodi Bassirou Dimo Faye oni kam woni suka jokkolle suka laamiɗo nder leydi Sénégal ley tarifi laamiɓe leydi Sénégal wittiɓe. Ɗum doni mbiye soɗo miccito noga e nayyi lewru mars ƴaɓɓiɗo kam wonno ko cuɓaki hoorejo leydi arano waɗi to o heɓi dow pecce hemre capanɗe joyi e nayyi. Ɗum doni mbiye caggal ni ɗo dekkuno jungo hunade e koƴo laamugu o watti Ousmane Sanko, hoorejo ministriɓe leydi Sénégal. Nder lawol latol bal coupe leyɗe Afrika, pelle latol bal ɗe ɓuray duuɓi sappo e jeɗɗi ko waɗoyta to enda Accra leydi Ghana sappo e joyi yaade nogay e jeetati lewru mais garo o poɗol kuɗolol gaɗoytengol hano sappo e jeenayi lewru avril. Garo waɗi ko mena fedde leydi Niger latoɓe balɓe ɓuray duuɓi sappo e jeɗɗi puɗɗi sigilade wadde. Mamadou Bassirou Hassan biteɗo koccho Azozina nani ko wi Salamat Kadir dow majju.
nous avons trois étapes pour
la sengogi tati min godi ko min cubbi min joddini gan sigilade pelle den fadde fotterigi yottoyto min godi nyenyube tahe be min cubbi ko ummatore do latobe bal be min godi be fedde leddi Niger hawjinde fi latol bal feni foot sigilake latol bal ko hebugo nyenyube der region ni jetti leddi Niger ibe gada ummatore kamben chapande jo farko ewata sigilade fedde den min puddi e kitagol ko ummatore gombe der redu leddi din gari be goni ibe gada e kitaki dundo no hokkami lawol min keba min eta bawal neddo fu der mabbe
et tous ces joueurs là
sai ngarta yewtere meden pindinal nimbe fedde ONC wi'etende e finefen le lewru wi'tinde du be daroyno garuwal kasu to rewbe nanga to endan der garuwal kasu gar region agadez jewode noy fi ngurdam be rewbe wontere to e lawal gal ni bi en ardibe hausu garuwal kasu gal koji adi ko bayle no hebeta harto fi ngurdam be rewbe kasun kobe nani ko ani Cheikh Karim windi Hassan Nur Abdurrahman Fantinim.
Rewbe tawabe der garuwal kasu ngal agades bota jiggiti baddan natungal hakune mabbe nimbe ONG e finefi gam e garde e mabbe juude ole baka habaru lobbo ko be kebi do filla yawnungol mojinde talki mabbe sharia horeju fedde ONG o hokkibe are e nyamduuji gam batal e lewru sumayerndu Marema Abdurrahman tabintini ko be baylan du coup du mabbe sabbe burtake del kasu
nous avons promis de
min adani be adi ko min garto wadi handem min garti del leru sumayerde gamin gaddana e balla do ko be goni be boyturum min gaddani be alluje e dewte ko be kebata be janga e taybiyaji e arkillaji e nyamandigi sukkar kan hene bele min miija gadabe jo fama de bayla jikuji mabbe
corriger à l'avenir
gal jahangal na wifinana rewbe kasun kobe gam dun hollata ko no wobbe ko fi mabbe ne sulnibe
gashi ba adade jottini aadi dibe ko jani min der ko boyay be gaddani min kulle kewde be gaddani min are de min kaaja de min jamibe hano nyaman deji e sukkar e ko nandini gan der sumayere min tawa Allah yettama satarma momin bi min ngodi fu der garuwal kasugal buray jeddide ngada boytaki amin fu fonditama
kama gejjarawa gaskiya mun samu
gonga min kibi moddinol sanne balo torde tati de min godi den di fuddi moddinama der sulluru dumin gattati illa nange samai joni sai jengi ko min mabbe kerol minen tawabe do en fu min kitanama neddo fu andi ko tadena joni do yaade lewru no wadam rewbe nayo jofetebe kasen gada julde rewbe gonno jofeti
awande zo sete suna da yawa
rewbe tawabe der garuwal kasu ngal agades yadi e porcler mo lady do darande be kebi lamdi do talki sharia dut al mabbe wadi dubbe pammi ko hunde wakkati nino
beaucoup d'entre elles ont fait
kewal mabbe mbodda nyamdude kasumun dum gere dut no e do lawol e jahangal warde jewa garual kasungal hande rewbe kasukobe domunobe gere burtake yoga du talki mu en no tawan to gollirde porculaire don di mo inte dum wodi dunde on kisake debbo kasun kejo on e hore mu wi no welti sanne en no talki mu en sharia hawjorani illu jondo dut al mabbe no yo fete debbo goto di motalki mun timina ka gina
non lu du sini pa anko termine
don won to kibaru jume de tilie de ngal fulfulde kirtente jamhirti studio kalangu
nyande fu kettine sigilaji studio kalangu ala sar yande joy do radio di golliditto e whatsapp do lamba chapande jetati 06 chapande jette jetati chapande joy en
to on jeggitin sigilaji jeddire
altinere fu der yewtere pindinol do fi sariaji e yitugol hakke
talata yewtere pindinol gada kokkol habaruji do fi gurna lobban e batu joda kalen ko rewbe yande jeego e min tagi sappo e joy
aljumare fu batu joda kalen mo hokkobe habaruji gam martude kompa ko wad der jeddire
soy alal habaruji sukabe ummatore yande joy la sara e tokkinde en fu fottem fada studio kalangu yadu leydi Niger